Jeremiya 33 verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJeremiya ngokwesibili esavalelwe egcekeni letilongo lathi. Verse 2. Usho kanje uJehova okwenzayo, uJehova okubumbayo ukuba kuqinise nguJehova igama lakhe uthi. Verse 3. Ngibize ngiyakuphendula ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlekile ongazaziyo. Verse 4. Ngoba usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezindlu zalomuzi nangezindlu zamakhosi kwaJuda ezidilizelwe ukuzivikela kuwo amaduli nenkemba uthi. Verse 5. Bafika ukulwa namaKhaledi bazigcwalisa ngezidumbu zabantu engibabulele ngentukuthelo yami nangokufutheka kwami nengifihlele lomuzi ubuso bami ngenxa yabo bonke ububi babo. Verse 6. Bheka ngiyakulethela impilo nokuphulukiswa, ngibelaphe, ngibambulele ukuthula nokulondeka okuningi. Verse 7. Ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kukaJuda nokuthunjwa kwa-Israyeli ngibakhe njengakuqala. Verse 8. Ngiyakubahlambulula kubo bonke ububi babo abone ngabo kimi. Ngithethelele zonke izono zabo abone ngazo kimi, nabaphambuke kimi ngazo. Verse 9. Umuzi uyakuba yigama lokujabula kimi, nelodumo, nelendumiso ngaphambi kwezizwe zonke zomhlaba eziyakuzwa konke okuhle ngibenzele khona, zisabe, zithuthumele ngakho konke okuhle, nangakho konke okuthula engiwenzele khona. Verse 10. Usho kanje uJehova uthi, kuyakubuye kuzwakale kule ndawo enithi ngayo ichithekile, ayinamuntu nazilwane, nasemizini yakwaJuda, sesidaladini zaseJerusalema, ezichithekileyo ezingenamuntu nazilwane. Verse 11. Izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lomyeni nezwi lomakoti, izwi labathi, bongani uJehova Sebaothi, ngokuba uJehova muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade, nelabaletha iminikelo yokubonga endlini kaJehova, ngokuba ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwezwe, njengakuqala, usho uJehova. Verse 12. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, kuyakubuye kube khona kule ndawo echithekileyo engenamuntu nazilwane, nakuyo yonke imizi yayo ikhaya labelusi abenza ukuba izimvu zabo zibuthise. Verse 13. Emizini yasezintabeni, nasemzini yasehlanzeni, nasemzini yaseningizimu, nasezweni lakwaBhenjamini, nasemaphethelweni aseJerusalema, nasemizini yakwaJuda izimvu ziyakubuye zidlule phansi kwezandla zozibalayo, usho uJehova. Verse 14. Bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, engiyakuliqinisa ngazo izwi elihle ngilikhulume ngendlu ka-Israyeli nangendlu kaJuda. Verse 15. Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi ngiyakuhlumisela uDavide ihlumela lokulunga, liyakwenza ukwahlulela nokulunga emhlabeni. Verse 16. Ngalezo zinsuku uJuda uyakusindiswa, neJerusalema liyakuhlala lilondekile, yile ligama eliyakubizwa ngalo elithi, uJehova ungukulunga kwethu. Verse 17. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, akuyukunqunywa kuDavide umuntu oyakuhlala esihlalweni sobukhosi sendlu ka-Israyeli. Verse 18. Kunganqunywa futhi kubapriesti amaLevi umuntu phambi kwami oyakunikela ngeminikelo yokushiswa, ashise iminikelo yempuphu, anikele ngemhlatshelo izinsuku zonke. Verse 19. Izwi likaJehova lafika kuJeremiya lathi. Verse 20. Usho kanje uJehova uthi, uma naphula isivumelwano sami semini nesivumelwano sami sobusuku, kuze kungabikho imini nobusuku ngesikhathi sakho. Verse 21. Khona isivumelwano sami noDavide inceku yami siyakwaphula ukuze angabi nandodana ukubusa esihlalweni sakhe sobukhosi kanye namaLevi abapristi izikhonzi zami. Verse 22. Njengebandla sezulwini lingenakubalwa nesihlabathi solwandle singenakulinganiswa kanjalo ngiyakwandisa inzalo kaDavide inceku yami namaLevi angikhonzayo. Verse 23. Izwi kaJehova labuye lafika kuJeremiya lathi. Verse 24. Awunakanga yini abakukhulumileyo lababantu bethi imindeni yomibili ayikhethayo uyilahlile na? Base bebadelela abantu bami baze bangabe besaba yisizwe ngaphambi kwabo. Verse 25. Usho kanje uJehova uthi, uma isivumelwano sami semini sobusuku singemi, ngingamisanga izimiso zezulu nomhlaba. Verse 26. Ngiyakulahla inzalo kaJakobe nekaDavide inceku yami ukuze ngingathathi enzalweni yakhe ababusi benzalo ka-Abrahama neka-Isaka nekaJakobe ngokuba ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kwabo ngibahawukele.